baramukela ya wena futhi babisho zokhaphula wena futhi
malume
yeye bafo imali mamela la lentwana ayina respect
wena uxolisa njalo
umfazi akashaya awubona ukuthi iGPV lento yenzayo
masilungiseni malume masilungiseni
akekho responsible bafo lentwana leyifuze wena
ngani mina ngena ku manje
bheka nicoke ngokufana nivula amahembe nikhiphe ifuba nigcoke ubucwele
yabona into uzenzayo xolisa xolisa
ngixolisa
xolisa okay
asizeni nge-solution what is the solution
faditswe ke modimo litile kereke mani la re letla arohanywa ke lefu paulo se hangolla ho ba korinte uri khalo ha idumellwe empa mo ilungwe ho se ho hloleile teng mosadi a ka itsamaela ke bone ba shimana ba bangata le banna ba bangata ba hlokometsa mbasadi ha u bona uri na ha ya rona ila ka GBV mosadi wa hao u tlile kerekeng u hlompile itukise jeka munna ya makapiri ho sipili u ichebe u iputse hore ke se o batlang bana ba hao ba hole ka sona sena